Yande joni tan min tay sappo je studio Kalangu habaruji e fulfulde. Hande habaruji men sembe mo haltana hala fawar joni hono hokkobe habaruji be zender kanyi agades to hawrina to en zender gam batte andire do filo ko darto hirnyereji kanyi biddam bonda ko en nana ko dum laati e do andangal endam. Nonni fawar jondu ko nani hono faane bonanda mobilaji ko no wada hono fawar joni hakkunde gallure nyeme do en se hojama lawol jiwowol terminus gam kale yaade to en saga laati gon don fondite don du ko nani himbe je kali do majju en nanan. Yewtal men pinnande studio Kalangu haltana hala wakkati suka debbo yi tuundi ko wete lonni lewru enda arande e kulle ko sawi do mudum kanyon ko jewtendo mum ko jeñal le musman amadou janganta on habaruji fulfulde. Non wontirni yerno birmi oni nono to endan zender kanyo e faande du kanabe agadez hokkobe habaruji ka e ngoni ko kawra gam batte alle e fawar jondu ko andine do filla ko darto hono fawar jondu ko biddam bonda kanyo e hirnyereji e ko himbe watte le mudu der sembe sembe dum waddini ko faande Amina Nyandu goto e yaabe jangine himbe ben enda latibe dun tawale fedde latine darnin dun don ni o halani bandimin Musa Mamman dum e wonno koro ne do hawrinde.
L'objectif hala kamin gatti yeso woni hokkobe habaruji nyinube do fi kokkol habaru tittinkino do no watta ko wadda balla ko darnata na hisina golleji hirnyereji e wattede der golle hirnyereji sattudi gan kambe do be gadda balla kaji mabbe der durwo gomin gatti yeso go wadi hokkobe habaruji e rewbe e worbe hokka andal gal min pantini be no fi on wontidi gambe kokkai sembe do mu denne be pantinama ko woni golle hirnyereji he sattingo be pama no fi bondo o wontiri de leddi Nigerdi iye labi gomnati leddi joddini be paman dum na dume doma he gomnati on ko handi wadda balla mum gam faddugo fi bondo o de leddi
nozeta nonni faar jondu ko nani ono no gadi lewru juin ne wonno ko lana piroka wala awjowa kany wonno ko yeewa do yilaru ye yitone du ko nani hon faar jo wumpere biddam bonda godon ko laati hibe men wonano golda e motereji kay won ko be jebe yitonay ben du ko nda hebama hon faar jondu ko ndam barminama na biendu ko nani itama e gollal dum du wonno ko faar joni barkanu wurtini nit lewru jiyendu endan denene kay du ko nda le andinorbe wi ke hon himbe be hew mabbe fu barama moteje kewdu ko ndan woni ko nanga ko bonna kanyu e kulantere golitirde mabbe kewde dum no holla du fa hande wiide ke hono himbe non dari gam batte habdude biddam bonda ko kanyu hirnyereji ko no walle sayel enda e nokkuje godde dum du ko nda fu hono hunno ko lati se jewama dum beydinama sembe sabu ko watto sogeji ujunaji joy ka en gon ko gatta e le nokkuje de enda le lew yabbindu enda gam batte domude nokkuje de. Nonne faade le habaruji di no tawa har fille ko darto hon do en gallu nyeme dum du ko na wonno laawol gongol no mojjintine yiwolto wite terminus gam kale yotto wato en saga fule gallure nyeme latingu ilno gayi e joy lewru mars nden won dubina de nogay wonno ko golle magol fuddangol timminaka e ma kano woni no woni e hore mu faano wodi jonnon ko himbe gonno jeddo woni bonondaji mobilaji e proporoji kawna wad laawol enda faano wada ittul yonki no kuje godde do sabini faande Habibu Garba yewti e himbe tawabe hono takkibe harto endan nan ko be kali
sel taxi don gono bu
gonan da lore heppata amma de ni himbe do tano labi kawji di filla aw yaaki lore baade bonon de wadi gonan da kam mauna himbe dar aw yaaki lore no gatta habbitare sey be jaabe pempo he guddum na be pempo he lore go golle be dol goldu de ni timminama miden gidi min gadane kasis metre woygu warda metre hemre e woygu gan do jo en motoje do di sanne be doggine ta do hese sey
dum zabuyan kene gati
wallahi sungo wakar suru
wallahi jon o sayni munyal wana hanu nimbe milkitani mo jiida fuule har har woni joomu lasibita ko sakonde yeyi yeso no samoa non gadani neɗɗo tawale dogginon ko sami no maya ni non Allah e hoore mum yafata ko joomun wala du fu ko woni hakkundema e jahannama gam a hensi ko gadda do
himɓe kakkilo he lawol gol gan cukaɓe hannden filla mu en ni sey muñal baɓe kalanama ɓe nanta denne ɓe gaɗanamin ka sis o inniraɓe amin no ɗon cukaɓe amin du no ɗon gomnati wallira
fabrique cassis
non ni waddi ko fa hande se ndari ni hono alarbar de wonno ko bonando mobile go watto endam e fa bi a himbe tatondu kam woni ko mayi tatondu ko na woni ko barmi e do lawol gol do gol induden joni dum waddi ko fa hande min jeedum te docteur Rachid Awal lati do goto e sukabe ummator mo wadda ballaga mudum ga himbe reno do labi di endam o halani Adama Daba ci o wi no wodi kulle ko himbe haani tokka ko walan tokka.
Les gens ont tendance à
imbe no jaw yeggitande nino filla bonon daji lore bonon daji lore diidu no itta yonki sanne urde baña wujigo denne himbe no kani to jeggitan dum be durodu fa handen do tanade labi kawjiidi filla aw jaaki lore misali bonner kengade lore mawnego tanni waddi gam wadino wakkati ko dum hadunu natul loreji mawde diino jilo dar hubere nyame amma mi anda ko sabi ko ardibe hawju hubere nyame de no accha loreji dinno nato hubere de tawidu rafinatul majji dum imbe nanino beldum min gadi pirtol ko e do kabbul toti loreji e do dotanade didi daneji tawtedi dur beddaji din dalila ko wadi kenga dundu no hanino min tittinkino min beyda sembe firtude ko himbe do labi kawjiidi filla aw yaaki loreji
sur le respect du code de la route
nanni ono faande syndicat mo loktorobe leydi men Niger tedde sisas kandu konda do galdu nyeme be gadi andinore mabbe goddon kenyande enda dundu tiagal ni ko wada tewtul gam batte nono himbe loktorobe hebe ko watto kimno ade ligtobe nonni dum waddi ko faande dum no wodi dum ko be kaldo mun le hala mabbe kambe gadi ka wonnodo fila ko darta joddiji ko hanta mabbe jobama dubnade sappo e jeegon war dubnade sappo e jeetati e brokane kanyo secrétaire général on syndicat mabbe tedde sisas enda nan ko halni Arafika Attaher bandimi ko landimu
min kebi talki artabe subaben fu amma ni no wodi bofi har ko darata inde wobbe e fa hande har ko darata cubaaki wobbe mabbe du gamminen der taykaaki fedde aminde der redu leydi loktorobe ligotobe ujunaji jeegom e keme jeew e lasudido e jeew min tawra denne adate do fu no tilsino wi'e inde mun no tawa der erul taykaaki aminkin million yiji lasoji na e sappo e tati joba amma million yiji hemre e woronja gom en kay gida kana warti de bulu tawidu der erol naral chaka fedde aminde e gomnati nyamane ko tawado derol gol fu wi a yobete denne komin kedi he gomnati kan woni gomnati yoba cede aminde fu to bata mal hoddo dundudo ko yaawi
definitive sande le de tous ces points
non ni ar fila cellal ni waddi on ministere hawjiri cellal bi baade mabbe leydi Niger do wurtini andinore kenyande en dan wiide ke do fila coronavirus do en leydi Niger ko watto himbe kemdo e sappo ka en woni ko ndara den ne ka kenyande be tawidu ko nanin joyon latibe no tawda nyawgu amma joybe leydi Yasino e goto du joyede sender tawdal e na walla ka se hojama ni nyande nyawgu bangi wara jom himbe ujuna jeddo kemi joy e chapantata en jeddo ka en goni ko jeewa der mabbe du ko nantam himbe ujuna e himbe chapan yetto e go tawda nyawgu enda non ni fa hande kemi nyene chapan en joy en jene ka en won ko sawri dadi koti wuroji mun dum em chapan en joy en nay du ko nan gonno sawro wakare mo kalte enda chapan en jeegon e jerto ka en goni ko na walla ka enda ya yottire dum suudu mun dum go nga nonni faawari joni le habaruji ni do en studio kala ngunu tawadu konna ni sermes ka wono nokkuto faawari joni wono wade do filla wi dagol e tewtewri filla hono cella bibbe adamaabe e faamude dum dum waddini be kali hala hono golla ko golde do filla yewgol nyaw coronavirus e leedi men Niger ko wete PCR kambe gombe goldida kandu wodi sembe sanne gabbe bi do hemre chapade jene o fu goga non ko halot dum enda horejo nene ne ka sermes o enda biyetedo fa hande ni rabiu labo o halani hono bandimi jalla mariama kenda dum saabi ko ciubi hono jewirga biyetengal PCR.
La PCR c'est le meilleur.
PCR kawol lawol yewurgol nyaw coronavirus kany won ko won goldire fa nyaw ngu yite le gonno wodi labi goddi himbe gonno yewire la tit din don ngala sembe sanne gamba OMS fedeleede duniya tabintinay do majji le goddon si e kedi yewi saba yando talki majji no winda do hembere chapande jene fu no wodi se on jew goldo yidi se tawon do hembere burta chapande jeegon kodi mbodi din don minen ka do leedi Niger min ngala min goldodi PCR on kany ni won ko min gommi din goldo do en der leedi Niger no wodi min disa.
Et on utilise uniquement la PCR.
Non non hono ledde gelleje kay gono timma e le département mo Tessawa région mo Maradi dum wono ko yita e le filla ko darto hono faande Sarus kaw jido filla renugo ladeje e jaaye ko be kolli be bidum du kon fu ko wona wadon woni himbe wono choppa gelleje de gam batte hokkude dabbaaje mudun em baladen endan naadu kon dan du hojoobe hono faande teluje kecce de no ciotta nani ko faawar joni mbi teddo lieutenant Sani Lawali latte kaw docteur kaw jido hono faande renugo ladeje jaaye mo Tessawa halani bandi min taa tambite do du sanke
abalu
hano teluje noon ɗe ɓenday ka himɓe jahata ittowa garno conna. Gomnati du haɗi ittol majji, amma wakkati gaddi fore en domoɓe ladde ɓen tottiti, nden himɓe garta itta teluje ɗen, woɓɓe nder jemma, woɓɓe du nder ñalowma, jaha connoon. Miɗo mi cito du ko waɗi ñande gon ko porjet gon wari ɗo enɗen nder cakantarara de no tefa wuro wuroje gelleje, nden jaaha awotogon botoru ɗum 10,000 ɓe biɓe codata ɗum, amma ɓe keppi heɓude botoru wuro. Himɓe gon no ba coppa bale ɗen jaaha ñamno dabaji mumɓen, denne de ni du hana laabi cattuɗi kinga ko haɗa ɗum gelleje ɗe kalkal. Miɗo miccito du ɗum waɗi wakkati gon ko woɓɓe gari ɗo anda iwi agades, ngam nani wi'ama ko gulbin kaba no tawra gelleje sanne. Komin jiilodi he maɓɓe min ɓuuray gelleje joyi ɗe min tawi dar cakantaraa.
Hey, banniraawo en ko heɓuma mi yi'a ɗon tan miilo.
A nanaali habaru on naatoye ɗum noo?
Iri habaru oyano
ñawgu ngu woni wora himɓe dalleeɗi yaasi fuu ngu yottoyke daggari men.
Haa, yiya ɗon haali dow coronavirus no?
Ey mana,
menen maagu yottike ɗo to amen, amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu.
Aha, hokkam ɓeydaare dow majjum.
Lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu, neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkaataare faɗe laaɓa. Ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mum, ɗon ma loota juuɗe maaɗa faɗe laaɓa, de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maaɗa. Kakkile memude gite hinere imma hunnuko, gatte metar goto hakkunde moɗum e neɗɗo. Ɗale memude bisaji, de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin, loton juuɗe moɗon, boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo, loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum. Ɗale natugo nder jama'aare, ustire dille dille.
A'a, to noy o anta kogal ɓiyan kenan?
Banniraawo, miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa.
E gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay. Mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗaa mi hami batana bannira e amma.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Ko wiyete natugo lewru debbo, ɗum woni sukaɓe rewɓe yiyol tuni muɗum lewru rata lewru noon ni hun noon ko laati cukaɓe rewɓe enɗa ko heewi e mumen fo andanta ɗum fa ñande ɗum fuɗɗi e muɗum en latino ɗum sakkulla du konɗa. Ɗum woni en kayne yewtere hannde nde kojuɗen dow muɗum ko wiyete yewtere pinnol studio kala ngu nani faam mo fawata joom bandiraɓe amin tewti gam batte moɗon.
Hayla no hunde noon ko sukaɓe rewɓe puɗɗata yiide nangude duuɓi sappo warde duuɓi sappo e tati, woɓɓe du sayde jotti duuɓi sappo e jeɗɗi ko puɗɗa yiide ɗum. Maimuna e Fatuma duuɓi sappo e ɗiɗiɗi godi ko puɗɗi yiide hayla.
Ala premier vi bon jeɗi
ande fof ko gi'imi hayla am, mi huli seɗɗa say kalanmi inna am. O fantini kam ko watta baasi ɗum, o holli kam no gaɗanmi wakkati fuu de ni mi
hiimi
wodana duuɓi sappo e ɗiɗi miɗo 6ème yimi hayla am. Da mami ɗo nana filla mum no haali, denne ɗum umminay hakkillo am sanne noon fuu. Say mi haalani goggo an gon gonɗo wuro amin, miɗo woodi higiyo keccuɗo kam gonɗo 6ème duuɓi sappo e nayi, o woodi ko o yi'i hayla makko, to kanko mi nanta no wadda filla mum.
Aishatu no inna sukaɓe joyi noon fammini e wiide koye ɗum dow inniraɓe e waɗande ɓe tindi fadde maɓɓe yiide hayla arande.
Mi woodi ɓingel puɗɗogel yiigo al'ada mum, amma ko o fuɗɗi ɗum o andama am ɗume, o wari o ƴamiyam kam mamma haɗo mi yi'a ƴiƴam am ɗume. Mi hoshi lokaki am mi hollimo ke lewru fuu o yi'ay ire ɗan ɗum ƴiƴam, mi hollimo noy o waɗata. Imi ɗon waɗa noddor e yaayeji fuu kam ɓatta e lakehol mum haddo maɓɓe kaalanaɓe, ɓe gi'a lakehol maɓɓe ra ko mbaɗoton ranne ko kana baɗugo.
Madame Arimi Zuera janguino dow fi arzuku le janguirde witende albisri ɗo ñamey haali no wallitiri suka debbo jiiɗo hayla mum ñande arande le janguirde classe.
De nos jours les filles commencent
handen cukalo e dewoy no yi'a hayla law, gam a tawan suka mo waɗa e duuɓi sappo ɗiɗi no 6ème yi'a hayla mum arana, gam degon mi heɓino iri mum. Suka on walana duuɓi sappo e go'o 6ème woni, imo fukki mi noddimo, to ummiyoy o waran say mi holliri jippi makko fuu boni he ƴiƴam. Wakkati ko o yi'i ƴiƴam ɗam hanko to hakkillo makko ummi, fo o fuɗɗimo suuɗa suuɗa, mi noddimo mi fantinimo no o watta. Deynako o waɗi balɗe ɗiɗi o waray e
école sans venir à l'école pour ça.
Hayla wakkati warde wakkati warta to rewɓe woɗi du iɗum juwaɓe, kanjum waɗi kono yamira e inniraɓe sukaɓe sa wondirde e sukaɓe mu'en fardo filla laaɓal ngal fa to ɓe jeeƴi.
E dow ɗon ko habrumi e fulfultili. Assalamu aleykum mbalante jam waɗi.